Namek, 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 Dough. Namek, Mesha, 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 Dough.
Early in the morning and I mean 10 a.m. Tunilikuwa working and partying till 6 a.m. Chips funga, already I shall make breakfast. Na for the morning at the 2 p.m. na movie. I love when I make a few phone calls, ni drama biz is doing. Mbocha share, I on my clothes, so ni shower. After you may be my 7 series, then I faster. Chipo sha jipanga, mi na show what sha jikata. Open moja mbili na jikata, jumindo boss. Instagram, na show ni shine na show. On my way now, mimi na my gang. PMG, the money gang. Na warembo, of course, hota kuliko cost. Kaka una wish meter, mina choza na bita. Millimeter, Billy Peter. Nono na meza mate, meza mate. Nono na meza mate, meza mate. Unataka kuwa mimi, neza tell, meza mate. Meza mate, meza mate.
Namek, 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 Dough. Namek, Mesha, 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 Dough. Namek, Mesha, 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 Mesha.
Ni aje wase leo na choma ngasi vi. Najua with time mtaniona kwa TV. Nasema NTV bada MTV. Jusai niko poa niko fiti niko zi. Come later baby sahi na mekumbesha. Nasema mekumbesha pepa pepa chesa. Na kesha kwenye hustle juu minda like kutesa. Pesa mingi bado itabidi nimekesha. Msupa utateta but later utachesa. To L3Z atakuwa tena akitesa. Laundry kukafunga so mafala staki ujinga. Nataka izo mashamba izo manyumba na mabima. Nataka ngoma zangu zisikizo hadi China. Wajua pepa chesa yule kijana simba. Na ball na mamita uneza nita sport pesa. Kesha after kesha mita juu ya mita.
Na make dough. Namek, Mesha, 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 Dough. Namek, Mesha, 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 Mesha.
Ndani ya kazi ni many names, drugs na me dive. Tuna make more money, the hustle is just priceless. Furthermore, na run this thing kadha ni kale. Money in my mind, my ninja napenda stare. Dough, Namek, Mesha. Na siyo siri ukidoz minta testa. A headless cash in my past life. This day now na na double up. Monday me na hustle up. Tuesday, Wednesday, that's the yes. Diver ni na double that. Friday una guess what's up. It is like my day my bash. Salute to all the pain we had. Money got me thinking hard. Fighting for this level up. They say they'll never get this far. This far was just a dream back then. Haters have a walk of shame. Friends just have a walk of fame. Ladies you know what you do. Twack, twack, twack. Okay, chini ya maji kashisha na shika. Kila kitisha na mshika shika na itisha. Na mpisha kisha na nshika. Kwisha mizisha shika na ficha kisa. Ntatisha ntampisha visha mnashika. Ndaificha kisha tasikika. Calls na make dough. Na make mbesha. Dough, mbesha. Dough, done.